inside. Wrong gender, man. Silk Road buyers just business. Kwa hizi mitami ndio busiest. Toka east side jo siwezi regret. Ini ya magoons na ma
Akiwa Elijah kamleka mwizi wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Hukuera watu wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti. Kwa mabegas na maslipa wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Akiwa kamleka mwizi wamevunja magoti,
wamevunja
magoti, wamevunja magoti.
Utatupata tumedunga makoti, machuja za ngozi jwa mabunda, manoti nkuvunja magoti. Madumba morogi tunasumbwa, landlordi na moshi, magunga manyongi. Nikitoka east nda hamia runda na mbogi, huku niko fista kuna subra Nairobi. Nigori juzijuzi walipatana na mchumba kwa loja, bibi aliachwa sea na kumbwa na kodi. Niwera tu siko baya bro, atuwezi kwa sana lesi kwange ni mboka ya do. Tulimvuruga jwa likuanga na mbota kaya dosh. Gayepa na Uber before tuite makarao do. Ay, kumebadilika check wana to stay sisi. Mama I swear nikipata mita nda kupea 50. Ay, squeeze ni ngumu kushare secret na give back. Ata call shanzo ya reject.
Just business. Kwa hizi mita amindio busiest. Toka east side jo siwezi regret. Ini ya magoons na ma Akiwa Elijah kamleka mwizi wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Hukuera watu wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti. Kwa mabegas na maslipa wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Juya kamleka mwizi wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti. Chafua meza lakini usteme mogoka. Tumerudi gym kunona after effects za health kuporota. You know what I mean, nikidai niko flat na usiseme gorofa. Siwa disi ya marashi kuvutia, sa zingine nijutuya kunuka kusota. Nafahamu kunielewa ni tricky, ila washa ukipenda moshibili. Ndotajua hatuwe sabiki, tule tuheta tusha kuwa shabiki. Ome toka tizi, minme lala kutu wa chizi. Karogwa upia, cheki mwizi freshi, utajua tiananga ruksa. Yo, shares na nyinyi MCs hapa mina attack. Tumeingia hapa kugrab, hana then tuna hada. Tunakamua mabromba ajabu, so marada. Hadi pit latrine za mtazi najua tituko na nja. Tunenda na budget but nudisha takas na appetite. Nimegeuka kuwa plug wa song kwenye atina pia fitu swafi. Au like kila style ya verse ni versatile. Choro choroni tukiwa zoza bra, akia nani msiwashe tile. Akia mama atakaa mpesa mtazi najua tunama kama crocodile.
Kwa hizi mitami ndio busiest. Toka east side jo siwezi regret. Ini ya magoons na ma
Akiwa Elijah kamleka mwizi wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Hukuera watu wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti. Kwa mabegas na maslipa wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Juya kamleka mwizi wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti.
Huku east tutapata wakia wameka kwa kikao. Atupigi round squeeze tunawakutia kwa. Tumaisha kwa moto na bado anachapisha kwa grow. Anyway kila mtu wapambane na hali yao. Watue kwa closet watembeze na crochet. Juzi moje ndani ya estates yalikula na konje. After soulless na mob kumbe mmojao ni reke. Isoke meku wetu wamalizie kawa na play dead. Na Joyce ya payday nimekamia hizo dead phrase. Bado wana play games sinafatu watu elen. Watu insane bado wako kwa streets maximum tligeuza machine. Suicide ama pia ineza kuwa ni lynch. Matape bible wana flip kwa ile rampage ali create scene. Mayutu wantaka kuwa rich hizo buruso waliziwa isich. Squad imevisha killing especially kakuna shilling. Shori ya meti ubaya ni sana mpaka anaka snitch.
Sikuwa ubaya is just business. Kwa hizi mitami ndio busiest. Toka east side jo siwezi regret. Ini ya magoons na ma
Akiwa Elijah kamleka mwizi wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Hukuera watu wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti. Kwa mabegas na maslipa wamevunja magoti, wamevunja magoti, wamevunja magoti. Juya kamleka mwizi wamevunja magoti, vunja magoti, wamevunja magoti.